Got the hit though.
CJ, MWK. Listen. Yo. Toto wa karembo kwan una vop. Inside. Tikwal tikwal.
Savetli. Yo.
Tuna clip. Creep is a block, creep is a block, a jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
QM for the talk,
for the talk,
easy NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko plug commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito,
lito,
tuko labo, nigga ni steamer,
steamer,
so creep. Creep is a block,
creep is a block,
jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
aim for the top,
for the top,
he's the NCC, my Simba,
Simba,
he Nike, he took on a stock,
stock,
he could block commercial in my picture,
my picture,
DJ na savage, little,
little,
collab, nigga, the steamer, tuna creep, creep is a block,
yo,
cut jeepers, creepers,
you
planted, now how my ops, wanna die, what a tushika, wakwapi, waje, wa mock. Tuni nani ata tingika Niki drip my nigga mina glow
Wana glow
Wana sema nina masifa Niki rap hoizan na iflow
Wana
maka wakinisikiza
Wana
sema siye ni dope Savage Lito vipi my nigga Hiko labo inawashok
Inawashok
Walidhani hitafanyika Si tuliwashok Walidhani hitafanyika Tuna creep Creep is a block,
creep is a block,
jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
aim for the top,
he's
the NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko pula commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito,
lito,
collabo, nigga ni steamer,
steamer,
creep. Creep is a block,
creep is a block,
jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
aim for the top,
he's
the NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko pula commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito,
lito,
collabo, nigga ni steamer,
steamer.
Nigga ni steamer, wezi ni zima, mafans walidai Litotoa ingine ya kuwalalisha Madems nateka nikiwapeleka Naivasha mindo king Itabidi umelalisha na hatarisha maisha Kama hauna pesa tutakuitabash Kazi yako kutuchekesha The lyrical machine aka Migadafi mapenzi achia wasafi Kama unipendi nyamaza nigga we ni mafi
Creep is a block,
creep is a block,
cut jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
QM for the top,
for the top,
he's the NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko pula commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito, hiko labo, nigga ni steamer, tuna creep is a block,
creep is a block,
cut jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
QM for the top,
for the top,
he's the NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko pula commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito,
lito,
hiko labo, nigga ni steamer,
steamer,
tuna creep, Creep is a block,
creep is a block,
jeepers, creepers,
jeepers, creepers,
aim for the top,
for the top,
he's the NCC, my Simba,
Simba,
Kani Nike, tuko na stock,
stock,
tuko pula commercial ni mapicha,
mapicha,
DJ na savage lito,
lito,
collabo, nigga ni steamer, yo, CJ, mic drop, Toto wa karembo, kwanu na gamba,
wadanya,
inside, yo,